Aisha say drama boy.
Our God is good each and every time. He cares for me, he cares for everyone. Katonda omu, when sinza, habagaga kweba sinza, na omuavu, kwa sinza. Sema, 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 sema nyo, kutunzu ya kuwade. Sema, sema nyo, ya kuponende. Sema, 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 sema nyo, kutunzu ya kuwade. Sema, sema nyo, ya kukodete. Who are you? Who's still living? Who are you? While others are in mortuaries. Who are you? Who is breathing? Who are you? Abana banyi muzi strength. Tebali na byakulya. Abana banyi muzi strength. Tebali na byakwambala. Mugeto na fe otukumye. Tunonyeza misana chagulo. Otulabiride. Katonda webare. Sema, 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 sema nyo. Tutu ya kuwade. Sema, sema nyo. Ya kuponende. Sema, 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 sema nyo. Tutu ya kuwade. Sema, sema nyo.
I really thank God for everything that he has done for me. Brother, thank God for everything that he has done for you. He's a faithful God, runs the promises he will fulfill. He gave out his son to die for our sin, to save us from fire. He gave out his son to die for our sins, to save us from fire. Now I and my family, I and my company, watch us and us love the Savior.
Sema, 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 sema nyo. Kutunzu ya kuwade. Sema, sema nyo.
Ya kuponende.
Sema, 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 sema nyo. Kutunzu ya kuwade. Sema, sema nyo.
Ya kuponende.
Abalabe bange bavunama, onwanidde entalo zange. Buli kye njagala okintuusako, nali ndi wanseyo, wanseyo. Wajja n'oyola n'ogabula ebirungi n'obimpa. Bali ebyo balinze ngwe, baseke bajaguze. Wabanswaliza bo, wabirwanyise byo ebyali binene. Sema, 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 sema nyo. Kutunzu ya kuwade. Sema, sema nyo.